Yogo Ville Oster, Namesh Pan. Una ori, the way that be that you're far. Una ori, Una gire seo. Una ori, Yaga de seo. Bendera Giovannike, and seo Giovannike. Bendera Giove, Bendera Giovannike, and seo Giovannike. I'm feeling confident. I'm from UG. We love you, part of Africa. Tu kolele wamu, tu kwatagane, tu yambaganenga. Akulumba tolwana na ye, yatuklekanya na ye, toyomba na ye. Tulebana wa Uganda, nitegeza tuleba Uganda. Is it now and only for now?
Yelelele la la.
Bendera Giovannike, and see your Giovannike. Bendera Giove, Bendera Giovannike, and see your Giovannike.
Yeah, yeah, yeah.
Wafe Uganda genzalwa, abulu Uganda ngawe babera. Bakulu bange, pulirambo mululu guwasukulu nyeko. Mulwa nagana, temu kwatagana, bumu yombagana. Lwa songa ya simbi, titushene mawanga. Mbwono mchuli mulu kwa la Muganda pesa sola mbasawa fena tustachimu tule mkubwana abonera musi ya fe mbwata tukulira batungu wa hindi wa China lakubwata tukwatagana fena
tubele chachimu
nisabulu kuyamba
si ya fe
nisabulu kutimba Uganda nani yeah. Una ori ya gari siyo bendera Giovannike siyo Giovannike. Bendera Giove, Bendera Giovannike, and see your Giovannike.
Yeah, yeah, yeah.
Tuwakilisha upendo, tuungane tu umoja, chakula tukule pamoja, tubadilishane mawazo, pia tusikilizane. Hey, yani Uganda indele, chuki, ubaguzi. Ukabila, mawaji, pia fitina. Wandugu tupendane, wadada tusaidiane. Mola tumabini, pia tatubarikia.